دوان ايا اوروكا لشباب اي لباوير او حوغان اكو قادين لباسال ليغ او عيدمادا امي سوم اي كولا هايين غوبالكا شبه لده سيب ويرك هوري او كدع اي همقالة دا ليغو وحا لشباب اي شيغتاي ان اي كود شي ان كبادان تدباتان عيدمادا بروندي كاترسان ويرك لباد او اسنا للابيك سدايسال ليغ اي ليهين عيدمادا يوغاندا اي امي سوم او كدو مقالة دا جانالة ايا لشباب اي مركلة شيغتاي ان اي دي شي ان كبادان كونتو ناسكري kasoo sheegashada al shabaab ama soomaadina ciidaha ma aanay soo saarin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan tirada ciidamada laga dilay su'aashaasi waxa ay soo noleysay in wax la iska weydiiyo cadadka saxda ah ee ka dhimatay ama soomaatan iyo intii howlgalka ay bilowday bishii maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo xilligan laakiin sida uu ku doodayo khabiir arintan uu ku urgalay ma sahlana in la ogaado tirada saxda ah ee ama sooma ka dhimatay muddadaasi Harun Macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyay
Paul Williams waa professor ka tirsan qaybta arrimaha caalamiga ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC waxana uu buug ka qorayaa hawlgalka Amazon dhawaan waxa uu daabacay qoraal ku saabsan sababta ay u adag tahay in la helo tiro sax oo la xiriirta ciidanka ka dhintay Amazon waxa uu sharaxayaa sababta ay helitaanka xogtaasi u adkaatay
Yeah, well, that's absolutely right. It is very difficult to get exact figures on AMISOM's number of casualties, and there are a couple of reasons for that. I think the first one is that it's because AMISOM's troop contributing countries have chosen...
Waxa uu yiri waa sax way adag tahay in tiro saxa laga helo AMISOM. Laba sababood ayaana taasi ugu wacan. Waa tan hore, sababtu waxay tahay wadamada ku deeqay ciidamada AMISOM ayaa qaatay siyaasada inaysan faafin ciidanka ka dhinta. Wayna ku adag tahay dadka ka baxsan xayndaabkaasi inay ogaadaan, sababtu ah waa xog sirah. Tan labaadi waxa weeye dagaalka Soomaaliya waa mid adag. Inta badan dagaalada iyo shilalka ay ka dhashaan dhimashadu waa kuwa ka dhaca meelo fog sidaasi darteed way ku adag tahay wariyaasha madaxa bannaan iyo dadka wax falanqeeya inay xaqiijiyaan tirada saxda ah ee dhimashada waxa uu yidhi waxa intaasi ka soo haray waa warar wax ka sheegaya dhacdooyin dhimasho dhaliyay balse aan dhammaystirnayn waxaana labada dhinac ee dagaalka ku jira waa AMISOM iyo al-shabaab ay kala bixiyaan xogo kala duwan laakiin lama bixiyo liis buuxa oo qeexaya ciidanka nabad ilaalinta ee la dilay ama dhaawacmay
But we don't have an overall comprehensive list of which peacekeepers have been killed or wounded.
Soomaaliya waxaa xilligan ka howlgalay ciidamada nabad ilaalin oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sierra Leone ayaa iyadu soo dirtay ciidan balse waxay markii dambe dib ula baxday sababo la xiriira cudurka Ebola oo wadankaasi ka dilaacay awgeed. Paul Williams waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika kuma qasbin wadamadan inay ciidamo u soo diraan Soomaaliya. Sidaasi darteedna kuma qasbi karo haatan inay shaaciyaan tirada askarta ee ka dhimata. Laakiin waxaa jira wadamo iyo hay'ado caalami ah oo iyagu maalgeliya howlgalka AMISOM sida Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasi oo sidoo kale bixiya magdhowga ciidanka ka dhinta AMISOM ama ka dhaawacma, ayna tahay inay ogaadaan tiradaasi sida uu ku doodayo Paul Williams.
The first point we have to note is that there should be compensation payments for soldiers that are killed or wounded as part of their service in AMISOM.
Waxa uu yiri qodobka ugu horeeya ee tahayna ogaana waxa weeye waa lagama maarmaan in magdhow la siiyo askarta la dilo ama lagu dhaawaco hawshooda AMISOM. Waana inuu jiraa isfaham ku saleysan sharciga oo lagu bixinayo magdhowgaas oo ay wada saxeexdaan wadamada ciidanka ku deeqay iyo Midowga Afrika. Waxa uu yiri heshiis kastaana waa inuu caddeeyaa cadadda magdhowga ee lagu bixinayo dhimashada ama askariga ay naafadu soo gaadhay. Sidaasi darteedna, qaybta maaliyadda ee Midowga Afrika waa inay hayaan isku darka saxda ah ee ciidanka ay wax gaadheen. Waxa uu yiri waxaa jirta in Midowga Afrika ay iyaguna ku tiirsan yihiin Midowga Yurub dhaqaale ahaan inay bixiyaan lacagtaasi oo ay Midowga Yurubna og yihiin lacagta la bixiyey iyo tirada ciidamada ee lagu bixiyey. Dhibaatadusa waxay ka taagantahay ayuu yidhi waxaa loo baahan yahay inaan ogaano diiwaanka dhan ee dhimashada mana aaminsani ayuu yidhi in Midowga Afrika ay diiwaankaasi sameeyeen laga soo bilaabo sannadkii 2009kii markaasi oo Midowga Yurub ay si weyn ugu lug yeesheen hawsha ugu dambeyna waxaan u baahannahay ayuu yidhi inaan ogaano oo su'aal aan iska weydiino in tirada askarta ku qoran liiska magdhowga ah ay isla ekaan doonaan wadarta ciidanka guud ee ka dhimatay AMISOM.
Whether the list of fatalities made for financial compensation is the same as the total number of deaths.
Paul Williams waa adeegsanaya cilmi baaristiisa isaga u gaarka ah ee uu sameeyey iyo xiriirka uu la yeeshay AMISOM iyo ila wareedyo kale waxa uu isku dayay inuu qiyaas ka bixiyo ciidanka ka dhinta AMISOM.
So what I did in my article was try and pull together different sources of information that have also tried to come up with an answer to that question.
Waxa uu yiri waxaan isku dayay qoraalka aan sameeyay inaan isku keeno xog laga helay ilo kala duwan oo iyaguna isku dayay inay jawaab u helaan su'aashaas. Waxaan u baahanahay inaan yiriin aan dhinac iska dhigno sheegashada dhinacyada oo aan xaqiiqda loo haynin oo aan si dhow u darisna kuwa cadeynta u haya macluumaadka ay bixinayaan. Waxa haddaba jirta ayuu yiri laba xogood oo aan eegay.
The first comes from the Stockholm Institute for Peace Research, which has put together a database on multilateral peace operations, including AMISOM.
Mid waxa ay ka timid ayuu yiri macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm Institute for Peace and Research oo diiwaan geliya howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah oo ay AMISOM ku jirto. Waxayna sheegtay ayuu yiri inay macluumaad toos ah ay ka heshay AMISOM. Waxay ogaadeen ayuu yiri in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2009 ilaa December 2004 ay AMISOM ka dhimatay 1,408 askari. Tan labaad ayuu yiri cilmi baaristeyda oo aan dad kala duwan kala kaashaday oo ka agdhow AMISOM waxa ay muujinaysaa in qaab kale oo xogtaasi loo heli karo ay tahay helitaanka diiwaanka caafimaadka ee cisbitaalada iyo tirada askarta lagu bixiyay lacagaha magdhowga ah. Waxa uu sheegay in qiyaastiisu ay u dhowdahay tan macadka Stockholm, inkastoo ay kala duwan yihiin. Waxaanse jawaabteeda ku gunaanadi lahaa ayuu yiri inaan cidna ogeyn tirada saxda ah.
The bottom line is nobody, I think, outside of the mission really knows the answer to that question.
Waxaan haddaba xiriir la sameeyay AMISOM. Waxaana mas'uuliyiinta aan la hadalay ay noo sheegeen inaysan suurtagalayn inay bixiyaan xogta ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada AMISOM.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Haaruun Macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA.